ngā take o te taitokeru.
Ko te reo te Māori o te mana Māori. Ia kurauranga tira nau mai hakapiri mai ki ngā kawenga kaupapa kōrero o te wā. Atu te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, ko ngā take o te taitokerau e haere ake nei. He mea tautoko e nei kōrero e wātia me te māngai pāho. Kia ora mai tātou katoa. Kua hakarau ika ai te hunga e ngā kaunui ana ki te reo Māori ki roto o te hiku o te ika mo te taumata 2024. He ai ki ngā kōrero a Wirimu Smith o ngai takoto i pōhiritia te marea ki runga i te marae o Waimanoni te rā tapu kopa he monei. Anā kona mai ka koke tonu tēnei kaupapa taira wātu ki te mutunga wiki nei, nā he kaupapa tēnei e whakawhānui a ki ngā pūkenga me ngā ki te kōrero o ki te hunga e matatau ana ki te reo Māori. Anei a Wirimu Smith.
Mō rātou kaha, mō rātou mahi nui, hei whakatōpū, whakakaukau i te iwi. I tū te pōhiri ki Waimanoni, kānei te maha o ngā tangata i tai atu ki tō mātou marae, tatanea te ruarau tangata i reira, ko ngā kaiako no roto mai o ngā tōpito katoa o te taitokerai, mai i Ngāti Wai, Ngāti Hine, ngā puhi nui tonu, anō hoki ki roto i a mātou o Muri Whenua.
Kua rua nei te Māori e ātaranga hautia i te mate Cody Dybeck, e ai ki ngā kōrero a Joanne Murray i tēnei wā e whakapono tonu ana e ngā kairanga hau me ngā kai pūtāiau. Kei te pūrākau o te tohora me te kauri te rongoā e taia te karo i tēnei ngāngara. Anei ngā kōrero a Joanne Murray.
Ngā kōrero tuku iho, ngā mahi tuku iho, he mea nui tēnei, engari mō te rongoā, he tēno rongoā te hinu o te prāua mō tō mātou nei mahi ki roto i te ngāhere hei awhina i ngā rākau kauri, e mā wiwi anei te kauri mate, ai, no reira te kauri Dybeck, he engoa anō ma mātou ko te kauri mate, en he whakaro anō mō te oro te kaha, ngā painga ki roto i ngā mahi oro, hei hono atu ki te rongoa, anō hoki ki ngā karakia takutaku, me ngā māramatanga e pāna ki te māramataka Māori.
Te reo te taitokerau.
Kātia ke rā e huama, koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kurenga mo tēnei wā. Atu i te reo irirangi Māori o te hiku o te ika ko Daphne Popata haue mihi atu ana kia koutou katoa. Noho ora mai.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei pakamārama.
He mea tautoko
nā te māu. Hei pāho.